God draws all peoples to himself. Daniel part 4. Yehovah akubweletsa anthu onse kwa iye mwini yekha ndime nambala 4. Ndikutsikimiza kuti Atate Yehova zakuyangana za masiku a Daniel ndi mfumu Nebukadineza sizinali zongobweletsa anthu ake a Israeli pamaso pake. Komanso pakubweletsa anthu aku ufumu wa Judea chifupi ndi iye. Apa pali zomwe zinachitika mmoyo wa Nebukadinezara. Ndiye ichi mchionetsero chodabwitsa cha chikondi cha Yehova. Chifundo chodabwitsa, chisomo chodabwitsa, chipiliro chodabwitsa, komanso chifatso chodabwitsa. Komanso kunali kuonetsera chikonzero chake kuti akwaniritse lingaliro lake ndipo zikuonetsa kudzichepetsa kwa Atate chifukwa anamubweretsa mfumu Nebukadinezara kwa iye mwini angakhale anali wonyada. Tikuyamba kuwerenga za izi kuchokera ku Daniel chapter 4. Ndipo izi zaikidwa ngati cholengezedwa chomwe chinalembedwa ndi mfumu Daniel. Tiwerenga Daniel chapter 4 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 37. Mfumu Nebukadinezara kwa anthu, mitundu ya anthu ndi amanenedwe okhala pa dziko lonse lapansi. Mtendere uchulukire inu. Shandikomera kuonetsa chizindikiro ndi zozizwa zimene anandichitira Yehova wa mwamba mwamba. Ha, zizindikiro zache nzazikulu. Ndi zozizwa zache nza mphavu. Ufumu wache ndiwo ufumu wosatha. Ndi kulamulira kwache kumibado mibado. Ine Nebukadinezara ndinali mkupumula nyumba mwanga. Ndi kukhala mwaufulu mchinyumba changa. Ndinaona loto la kundiopsha. Ndi zolingilira za pakamwa panga. Ndi masompenya antima mwanga zinandivuta ine. Chifukwa chache ndinalamulira kuti adze kwa ine anzeru onse aku Babulo. Ndi kuti andidziwitse kumasulira kwache kwa lotoli. Pamenepo anafika alembi, openda, akasidi ndi alauli. Ndipo ndinawafotokozera lotoli. Koma sana ndidziwitsa kumasulira kwache. Koma potsiliza pache analowa pamaso panga Daniel. Dzina lache ndiye Belitsazala. Monga mwa dzina la Yehova wake. Monga mwa dzina la milungu yanga. Amenenso muli mzimu wa milungu yoyera mtima mwache. Ndipo ndinamfotokozera lotoli pamaso pache ndikuti Belitsazara, iwe mkulu wa alembi, popeza ndidziwa kuti mwa iwe muli mzimu wa milungu yoyera. Ndikuti palibe chinsisi chikusautsa undifotokozere masompenya a loto langa ndalotali ndikumasulira kwache. Masompenya antima mwanga pakama panga ndi awa. Ndinapenya ndikuona mtengo pakati pa dziko lapansi. Msinkhu wache ndi waukulu. Mtengowo unakula nulimba ndi msinkhu wache unafikira kumwamba. Nuonekere mpaka chilekezero cha dziko lonse lapansi. Masamba ache anali okoma ndi zipatso zache zinachuluka. Ndi menemo munali zakudya zofikira onse. Nyama zakuthengo zinatsata mthuzi wache ndi mbalame zamulengalenga. Ndi mbalame zamulengalenga zinafatsa nthambi zache ndi nyama zonse zinadyako. Ndinaona masompenya a mtima mwanga pakama panga. Taonani mtengo oyera anatsika kumwamba. Anafulitsa natero, likhani mtengowo, sadzani nthambi zache, yoyolani masamba ache, mwazani zipatso zache, nyama zichoke pansi pache, ndi mbalame pa nthambi zache. Koma siyani chitsa ndi mizu yache nthaka. Chomangidwa ndi mkombero wa chitsulo ndi mkuwa mu msipu wa kuthengo. Chokhathamira ndi mame akumwamba ndi gawo lache likhale pamodzi nyama zili machire a dziko. mtima wache usandulike, usakalenso mtima wa munthu. Apatsidwe mtima monga wa nyama. Nizi mpi tile nthawi zisanu ndi ziwiri. Chisautso ichi adachilamulira amithenga oyerawo. Anachifunsa nachinena kuti amoyo adziwe kuti wamwamba alamulira mu ufumu wa anthu. Naupereka kwa aliyense iye afuna. Nautsira wolumbira anthu. Loto ili ndinaliona ine mfumu Nebukadinezala. Ndipo iwe Belitezala undifotokozere kumasulira kwake. Popeza anzeru onse mufumu wanga sakhoza kundidziwitsa kumasulira kwake, koma iwe ukhoza. Popeza mwa iwe muli mzimu wa milungu woyera. Pamenepo Daniele, dzina lake ndiye Belitezala, anadabwa nthawi na nsautsa maganizo ache. Mfumu inayankha niti Belitezala, lisakusautse lotoli, kapena kumasulira kwache. Belitezala anayankha nati, mbuye wanga, lotoli likadakhala la iwo akudana nanu, ndi kumasulira kwache kwa iwo akutsutsana nanu. Mtengo muda uona umene ukula, nukala olimba, nufikira kumwamba nsinku wache, nuonekera pa dziko lonse lapansi. Umene masamba ache anali okoma, ndi zipatso zache zochuluka, ndi mmomo munali chakudya chofikira onse, umene nyama zakuthengo zinakhala pansi pache, ndi mbalame zamulengalenga zinapeza pokhala pawo pa nthambi yache. Ndinu mfumu mwakula, mwalimba, pakuti ukulu wanu wakula, nufikire kumwamba, ndi ufumu wanu ku chilekezero cha dziko lapansi. Tsono kuti mfumu inaona mtenga woyera wotsika kumwamba, ndi kuti likhani mtengowo ndi kuwononga, koma siyani chitsa chache ndi mizu mthaka. Chomangidwa ndi mkombero wachitsulo ndi mkuwa munsipu wa kuthengo, ni chikhale chokhathamira ndi mame akumwamba, ndi gawo lache likhale pamodzi ndi nyama zakuthengo mpaka zitampitira nthawi zisanu ndi ziwiri. Kumasulira kwache ndi uku. Mfumu ndipo chilamuliro cha wamwambamwamba chadzera mbuye wanga mfumu kuti adzakuingitsani, kukuchotsani kwa anthu, ndipo khala panu padzakhala pamodzi ndi nyama zakuthengo. Ndipo mudzadya udzu ngati ng'ombe, ni mudzakhala wokhathamira ndi mame akumwamba. Ndidzakupatsirani nthawi zisanu ndi ziwiri mpaka mutadziwa kuti wamwambamwamba alamulira mu ufumu wa anthu, naupereka kwa aliyense iye afuna mwini. Ndipo kuti anauza asiye chitsa ndi mizu ya mtengo, ufumu wanu udzakhazikikira inu, mukakatha kudziwa kuti kumwamba kumalamulira. Chifukwa chache mfumu, kupangira kwanga kukomera inu. Dulani machimo anu ndi kuchita chilungamo ndi mphulupulu zanu mwakuchitira au mphawi chifundo, kuti kapena nthawi ya mtendere wanu italike. Mafuso woti tikambirane. Fuso nambala 1. Asanapite Yesu kumwamba, anati kwa ophunzira ake, mudzalandira mphamvu pamene Mzimu Woyera atadza pa inu. Ndipo mudzakhala mboni zanga ku Jerusalemu, komanso ku Judeya konse ndi ku Samaria konse, ndiponso kumalekezero a dziko lapansi. Kodi mukuzindikira za mawu awa? Mboni. Mawuwa amafuna iwo kuti akhale mboni pa zimene iye anawachitira. Fuso nambala 2. Kodi mukuona kuti zolengezedwa ndi mfumu zikuthanso kuonetsera za umboni za zomwe Yehova anachita kwa iye? Ndikuganiza tsopano za zomwe Yesu ananena kwa anthu. Aliyense amene adzandivomereza ine pamaso pa anthu, ndidzamuvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Nanga inu bwanji kodi inuso mudzamvomereza iye pamaso pa anzanu ndi anthu amene mumakumana nawo? Fuso nambala 3. mukuta kuona kodi kukulemekeza komanso kusamalira kumene Daniel amalankhula pamaso pa mfumu pamenenso anali akudzidwa pa zimene zidzamchitikira kwa iye. Fuso number 4. Daniel anafika ngakhale pochondelera mfumu. Mfumu, lolani langizo langa limveke pa inu. Chotsani tchimo lanu ndi kukhala mchiyero ndi kuphwanyanso zoyipa zanu pakuonetsera chifundo kwa aumphawi. Mwina mwake padzakhala kukuzidwa kwa ulemerero wanu. Kodi Yehova akanatha kuyimitsa chilango chimenechi ngati mfumu ikanatha kudzichepetsa iye mwini pamene Daniel anamuchondelera iye kuti akhale wolungama komanso ndi wakusamalira aumphawi? Fuso number 5. Kodi mukuganiza kuti Yehova akanatha kudzivumbulutsa iye mwini kwa mfumu moyenerera ndipo izi pakanakhala panalibe mapemphero ambiri wochokera kwa Daniel ndi azinzache kumufusa Yehova za ichi? Mwina ndekha sindikuganiza kuti Yehova akanatha kuonetsera chisomo chachikulu kwa Nebukadinezara ndikuti sakanatha kuchita zambiri powapatsa anthu onse a mundera lake mwayi wobwera pachifupi ndi iye ngati sakanakhala mapemphero wosalekeza a Daniel ndi anzake. Anali ndi maudindo akuluakulu pansi pa mfumu ndipo amayenera kumukonda iye kwambiri ndi kumpempherera kwambiri kuti adze chifupi ndi Yehova pakugonja ndi pa kulambira ndi kuchita ndi kuti pakhale chipulumutso mʼmadera onse a Babuloni. Ndipo ndiye mapemphero ndi amphamvu kwambiri zimayimitsa Yehova kudza kumbali yanu. Tangoganizani izi, Yehova anali wokhudzika ndi Yuda ndi Jerusalemunso asanamutumize ku ukapolo kuchokera ku dziko lawo komatu amafuna kuwasemphanitsa pa chiwonongeko apa pakutsatira pa zimene Yehova ananena kudzera kwa neneli Ezekiele ngatitu akadatha kutilandula mwini wache. Tikuwerenga buku limene la Ezekiele chapter 22 kuyambira 29 kulekeza 31. Anthu a mdziko anazunzazunza nalandalanda mwachiwawa napshinja ozunzika aumphawi nazuza mulendo wopanda chifukwa. Ndipo ndinafunafuna munthu pakati pawo wakumanganso ringa ndi kuimira dziko popasukira pamaso panga kuti ndisaluononge koma ndinapeza palibe. Chifukwa chache ndinawatsanulira ukali wanga ndawatha ndi moto wakuzaza kwanga. Njira yawo ndinayibweza pamutu pawo ati Ambuye Yehova. Uku ndiye kumaliza kwa phunziro lathu la nambala 4 nkhani imene tikayipitirizanso ku phunziro nambala 5. Ambuye akudaliseni fuata kukhala chete ndi kumvetsera mopambana. Amen.